babang olodumare mawane ndoling. The giver of life iko tunan hapa. Mesimama kozu kona mimi. You never let me go. Mipaka yangu umeitanulia mbali. Even skies your limit kwa ikibali. Hata haters wanashangilia kwa ndani. Umewawina oh. Sina kingine mimi najivunia zaidi yako baba. Ndo maana niko tuli nimetulia. We unagabaya. Hata wale wananionea usuda shabaya ombaya. Watapataje mwamba umenifunika ure watataya. Cause I know that you got me where you got me. You got me where you got me. Baba you got me where you got me. That's why I never 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 fall in. You got me where you got me. You got me where you got me. Baba you got me where you got me. That's why I never 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 fall in love. Kiteleza baba unaniinua. Ujani tupa wala ujani jutia. Kama ni toba zimejaa gunia. Ukweli kwamba tu menurumia. Ngekulipa nini kama ungetaka. Nilipe jema moja moja. Mana hata ipumzi na yovuta. Hakuna dola ingetosha. Sina kingine mimi najivunia zaidi yako baba. Mana niko tuli nimetulia. We unakabaya. Hata wale wananionea usuda shabaya ombaya. Watapataje mwamba umenifunika ure watataya. Cause I know that you got me where you got me. You got me where you got me. Baba you got me where you got me. That's why I never 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 fall in love. You got me where you got me. You got me where you got me, Baba. You got me where you got me. That's why I never, never, never fall in love. Yani baba, we uliye mwamba, usiye kwama. Napolemewa, nadha za dunia. Unanipa nguvu, ya kuendelea. Unanishindia vita, nisiyopigana. Menifanya mshindi, tena zaidi ya kushinda. Adui wanaipika, hawana la kufanya. Mana nimelindwa na nguvu ile liyo kubwa. Sina wakumtumainia zaidi ya wewe. Siri yangu na nguvu zangu ni wewe. Iwe jua iwe mvua miniko na wewe. Mana kesho yangu iko salama na wewe.